Price music, baby.
Bay City waves back on top. I thought I told you that we won't stop.
The amazing.
Yeah, yeah, yeah. And we ain't gonna stop, baby. You feel me? You feel me? Doopy. Let's go, my new.
Ayo, December 25, tuniletwa duniani kwa amani. Salute kwa my lovely mami. Natafuta pesa, weze kunibadili maisha. Sitafuti pesa, weze kunibadili kabisa. Kuna haki hapa, ya kutoa maelezo. Kipenda vya dezo, gharama itakuzidi uwezo. Take a note, bro, chukua vielelezo. Mindo fusa na gonga hodi, fungua milango. Nikiondoka wasirudi, na yacha tushombo. Tiketi ya ushindi uzeni, unaipata vya nani. Usulize nani, business, na dupi sokoni. Na pesa mingi kichwani, nazitaji mkononi. Hizi kelele za uwanjana zinitoi mchezoni. What's up? Yeah.
Kwa ma DJ wote misi hongi nipigwe. Na wapa pole wabanaji wanaweka kauzibe. Busy ni kipaji izo siyo mazabe. Toka kitambo old school safiri chai marage. Sinipime sipimiki sera za kambarage. Nani mamluki nani esku ambie mizi tokawe. Squeeze ukipendeza etu umeminya kibabe. Madem wananita yonta tizo yemi alade. Kisa abdala kasimama kasima madede. Na kurap simple tena simple kiwa na kili. Kurap kama izo so sawa ni kuna kili. Nasimama kama moja, uliza mashabiki tubishane kwa hoja, nani mlithi wa ikikiti, washikaji wanajisifu mitandaoni, kumbe ishu ni bando, beresi sokoni. Piga goti, mwombe Mungu zam kwa zam,
Music. Doopy. I see you, my new.
Danger.
Holler.
Ebana.
I've squeezed on you. Machiza dog. Machigia sim. Our combi msada wa fedha. Our combi wapi ushauri wa maisha. Wakakupigia sim tu asubuhi wanaomba wa post Instagram. Shame on you, whack nigga.